inankii aan jeclaa ee hudheelka ka shaqayn jiray hudheelkiina malaa uu iskaga tegey yaa naa malaa magaalada wuu ka dhoofay alleelaha waanu malaynaya inuu dhoofay naanu joogan baanu malaynaya digan chaay waad mel dar digaya iqada digaya mahigan chaay waad mel dar digaya